Wana nitamkojani bindarwishi, nikiwa na virusi mdudu mmoja, we pengo ndo kuchuza,
we mushiza.
Aku pengo we mwanangu sana we.
Kama imekufikia shikamo, na kama imekunogea shikamo, kama unatumia shikamo, na kama upo katikati shikamo, kama mtu wa malavu shikamo, kama mtu wa kufosi shikamo, na kama unajinafasi shikamo, na kama upindi usini nchi shikamo. Sali sali, wejana ulipita nyumbani salamu, ukashindwa kuacha
we mkia
shikamo,
amkia
shikamo, shikamo
amkia
shikamo,
shika kichwa amkia
shikamo, shikamo
amkia kichwankia.
Ash, sindio? Mama, Ash.
We sare, heshima yangu nanibania, jana umekuja nyumbani umeshindwa salimia. Sare, kwenye stare kujifanya unanijua, punguza shobo umetika si watu watakunyanyua. Sare, sare unanichanganya, mambo yako kakambare noma sana, hatuna shindwa kuheshimia, na mtoto ndevu kubwa ndevu vavanya vavanya, samaki mkunja bichi leo na kukanya, ngeshima kwa kila mtu kijana. Mama tena kaujafunzwa na mama yo dunia takufunza, uwe kama mgeni kari yako iza pitikasi, nakunaga nguvu za giza, kwetu shima malaba shikamo kiuliza. We amkia
shikamo,
itena ni amkie
shikamo,
we shikamo shemeji yako
shikamo,
we mtoto ni amkie
shikamo,
ona nimezaa na dada ako
mama
linasema ni amkie
shikamo,
cha kwanza
shikamo
kakako
shikamo,
minasema ni amkie.